Ni salama angamizo, pishama na matatizo.
It's the kids, baby.
Now wash Wanataka shindana na simba washindane na dango wakati bado makinga ni maji wao tu waulizo wamesikia
wapi
panya kula paka
wapi
kasema wamesikia
wapi
kibogo ya kangata
wapi
waambie chocho
ili chocho watu hawakitaki
waambie chocho
sema fioko tulianzishe vibe
na washusha na washusha na washusha na washusha
Tumewapa nafasi kidogo wameanza kuleta zalau Wameshika Vicente kidogo na kandia paka wadau Wamejisahau Wanaleta zalau Minapigia korabo na simba wewe kapige na nyau Nazidi kushusha mangoma mpaka waseme
Baba ni noma
Na bado nitawapa homa mpaka waseme
Tumesha koma
Maneno yanavua choma mpaka waseme
Rudi Kigoma
Na wamesha meza ndoano mpaka wateme
Shusha
Chapa, chapa,
chapa,
sasa chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awana adabu,
chapa.